watu siku hizi masengenyo mengi yamejaa kwa mimi na shanga na watu siku hizi vitina vingi vimejaa kwa mimi munielezeni mimi munielezeni leo munielezeni nijue hatima yangu ninyi munielezeni lini munielezeni leo munielezeni nijue hatima yangu nikao mulika Mukadhani kwamba sikujua hayo Nikao mulika vya kuhusu mimi Mukadhani kwamba sikujua hayo Ninyi munielezeni lini Munielezeni leo Munielezeni Karibu jina yalinifikia nikajipa moyo maneno mulisema ya karibu jina yalinifikia nikajipa moyo ninyi munielezeni lini munielezeni leo munielezeni moja mimi nimelitambua hamtanizuia kwa baba Mungu wangu jambo moja mimi nimelitambua hamtanizuia kwa baba Mungu wangu ninyi munielezeni lini munielezeni leo Munielezeni